Kanyaga pan, pana pico zona fiki. Pana pico zona fiki. Kanyaga pana pico zona fiki. Kanyaga kam kam yas yas fiki.
DJ Stanza, ladies' favorite DJ.
Kanyaga kana piko zona fiki. Kanyaga kama mbea sura fiki. Kanyaga kama fisi ana royal snitch. Isha kubish kwa ni vipe. Kanyaga wase wa shobo kudandia. Kanyaga babu bongo mabia. Kanyaga slay queens bibisho vya bandia. Ukibipa hayeti madaivi na vimbia. Usushi, kanyaga, mashemu fake, kanyaga, nuksi, kanyaga, kudada dek, kanyaga, mawifi, kanyaga, paka ma ex, kanyaga, mikosi, kanyaga, oya kanyaga,
kanyaga, kanyaga, kanyaga, kanyaga, kanyaga, kanyaga, kanyaga, kanyaga.
Kamu nalicheza zangu
kanyaga, kanyaga.
Wale wakuda wadaku
kanyaga, kanyaga.
Yeah, kidaku daku
kanyaga, kanyaga.
Wanyue isi namba chafu.
DJ Stance, in the mix, in the mix, in the mix.
Yeah. Oh yeah, squeezy watu wanataka money. So mikimu itaku posti
kanyaga, yeah.
Kunitumia mipicha pigo gani ekibasi denku posti.
Oh yeah, yeah.
Kadisa rusi kuchanga changa
kanyaga.
Wakati mwenyewe na majanga
kanyaga.
Sina godoro, sina kitanda. Eti nkuchangie kodi kwenda kupanga. Kama butila mugambo
kanyaga.
Wafuruga mipango
kanyaga.
Waze wa insta michambo. Eti baby ni unge bando
kanyaga.
Uzushi
kanyaga.
Mashemu fake
kanyaga.
Nuksi
kanyaga.
Kudada deka mawifi
kanyaga.
Baka ma ex
kanyaga.
Mikosi kanyaga. Oya
kanyaga.
What up, people? Nishi Gyal Mendy. Norati kiriria mix ya DJ Stans. Ladies' favorite DJ.
Stans, Stans.
Moroccan never tonight. I know you're happy and the love is true. And I feel the same way, I can't deny. Baby, on the kuhole. I will die for you. I swear, who sent you shwena?
Vimelelele.
Oh, wanapiga.
Kelelelele.
Empty kuchifanya.
Vierelele.
Kwa sisi ya watowezo. Oh, baby.
Vimelelele.
Kani tantarira.
Kelelelele.
Wanuknuko, baby.
Vierelele.
Kwa sisi ya watowezo.
And I want them to know.
Oh, yeah.
You're the one I love.
One in the know.
The one I want to.
I want them to know,
baby, hey, hey,
oh my.
You're the one I love, hey, the one I want.
I saw one baby, one, oh you one baby. Drop it down, baby. Show me you want to see. A little kupa mama. I saw one baby.
Shake it to.
Drop it down, baby.
Shake it to.
Show me you want to see. A little kupa mama. Yeah, baby. Ni shere penzi pia vita. Tugombane patanyo siri yetu ya nda.
DJ Stan,
aga nakumbe stare. Ni vitu vya kupita. Hasa visi kuchanganyo kanishusha thamani. Penzi langu sicheze kachura iwe dance.
Iwe dance.
Kanifanya mchepu the rule like merchants.
Emergence.
Oh my na. Moyo wangu mwenzako mi mwepesi. Nisiche kufa. Kwa mapresha ufungwa iweke. Aswa usitishwe na ya
Vierelele.
Oh anapiga
Vierelele.
Eti kujifanya
Vierelele.
Kwa sisi ya watowezi. Oh baby
Vierelele.
Kale tantarira
Kelelelele.
Mwenuknuko baby
Vierelele.
Kwa sisi ya watowezi.
Yeah.
And I want them
good
to know.
Good to go.
Oh, yeah.
DJ's Tens, ladies' favorite DJ.
Now, hear this.
Imara kashikiria, mwacha vimbe bichwa. Wallahi kanipatia, anastahili sifa. Chumba kizima chanukia, uturi kajifisha. Vidore nasimamia, ukingoni nasifishwa.
Nani kosha mwili, maji ya madafu. Nani kosha mwili, kwa maji ya madafu. Nani kosha mwili kwa maji ya madafu. Dafu, dafu.
DJ Sten.
Nani kosha mwili kwa maji ya madafu.
Yendo kocha, nana nifunza kucheza rafu.
Anijua tumbo la ngiri kwa mafuta ya karafu.
Nikichoka, ananikanda kwa mabarafu.
Majabu, majabu, tenzi lake la ajabu. Majabu, majabu, mahaba yake ya ajabu. Majabu, majabu, penzi lake la ajabu. Majabu, majabu, mahaba yake ya ajabu.
Tukavenue Goku ni kwa humor of Emma. Mutuka ni wanyimbo wa DJ Stanza.
Kwimwaro FM.
Kifu anuni paka harwa. Mikono tende anazichambua. Anilamba. Kitandani humwaga maua. Mingine ata chembe siku anajua. Antoa ushamba. Oh, nanitake nini kwake. Nyombe sipewe. Iwe pemba machake chake. Chagwe mwenyewe. Kanipa pombe roho yake. Ninywe nilewe. Mambo shega ni mwake mwake. Mangaka msewe. Liba nini penzi kama gazeti walisomi. Tuadabishe sangara shombo vipweti tuamo. Nikila nilishe chapati za alizeti. Ninone tuwafungishe midomo uzi simenti tuwashone.
Nani kosha mwili kwa maji ya madafu. Yendo kocha nana nifunza kucheza rafu.
Anijua tumbo la ngiri kwa mafuta ya karafu.
Nikichonga
nana nikanda kwa mamarafu.
Madafu.
Wakati nalazimisha moyo kupenda. So kama nimekosea, ipo sababu ya mikurejesha namba. Kwa hiyo nipotea. Hali ya mtoto kumsusa mama. Kwa chapo ni sawa na mapenzi. Ukisha penda unasahau. Hata kama ulishafanyiwa gaushenzi. Ukisha penda unasahau. Ukisha penda unasahau. Unasahau. Unasahau.
Pull up, pull up, pull up my selector.
Every time you tune like this one, you've been all set. Be upon the vibe of hype entertainment with DJ Stens.
Wakati nalazimisha moyo kupenda. So kama ninakosea, ipo sababu ya mikurejesha namba ambayo ilipotea. Hali ya mtoto kumsusa mama. Kisha chapwa ni sawa na mapenzi. Ukisha penda unazaa. Hata kama ulishafanyiwa gaushenzi.
DJ Stens in the mix.
Sana kupenda penda kusiko na thamani. Ila hitaji la moyo la lazimisha kurudia zamani. Mimi bado nina imani. Ipo siku tanipa amani. Mimi bado nina imani. Sishindani mara upo moyo cheni sote ni yeah ila misi ya chani na sishindani mara upo moyo ni cheni sote ni
yeah Goku ni kwa humor of Emma. Mutuka ni wanyimbo wa DJ Stens.
Utanipenda mimi nikiwa sina uhai. Sia zangu wazieshi mimi. Najidhara usifai. Heri ya upofu wa macho. Kwa yare nayo ya kona. Umerusu mboni zangomi. Kumwaga machozi. Yani ungejua hisia za mapenzi. Utesa moyo ila bado wazichoshi. Upendwa sipendwi. Najua wazi ila bado siridhi. Mwana kesho ni torubuni moyo. Unapendo la unapima. Vina mene la najona kipo goyo. Kweli penzi donda moyo. Mimi baro nina imani. Ipo
sija nikubalivyo wako nimeloa kidha nitelea nikajisamia
oh. Hata nafasi nasa nayo baby my honey hata balobi natika yo jame
mashari hata nafasi nasa nayo baby my honey hata balobi natika yo
wini shime
Watesa mina penda mangoko mangoto maloko siko kwa mbosho orosho majiva zimebundi na nikuru kulamba mururu fika ndono juu ya koto vurugu kukaba kwa kila
mauru kwanza penyu mejibeba nga miudai miudai miupenda na penda chako venye wewicheza nga miudai miudai miupenda na penda figure fire yani dangerous dangerous dangerous
it's tens it's tens
masa wote Kenyan boy
Yani toto kiboko Yani toto kiboko Yani toto kiboko
hey. Anabonge la nundu Akitembea wendo wake asteras Rangi yake kamzungu Ukimuona lazima ya kudondoke mate Anavyodatisha madonga Na mabaro baro Ukijiliza eti unataka pona Mpaka uonge majero jero Singa singa kimanga Yani working class Bila kusita nango wananga Yani mtoto high class Nyele singa singa kimanga Yani working class Bila kusita nango wananga Toto kibogo Kibogo Uyu mtoto kibogo Kibogo Yani kibogo Sija muona kama yeah, yeah, yeah. Yani kibogo Sijamuona kama ye, ye, ye Yani kiboko Sijamuona kama ye, ye, ye Yani kiboko Sijamuona kama ye,
DJ ye, Stanza. Ye
Yani kiboko Yani toto kiboko Yani toto kiboko Yani toto kiboko, yani toto kiboko.
Napenda vile unavyodunda Ukitembea unafanya ni kutake take Kweli mola kakuumba Unateketea viloko lipla smanku kate Sijiwika unakopi Yamini nani mitaani woni ita OG Unataka vipi ya toti Iko vipi kwani we mgeni hapa Nairobi Najise na voli kidili kidili Kana koma nifanya kana digiri digiri Chikidi chikidia na 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 digiri digiri Mashore mingine sari ni tibi tibi tibi
Toto kiboko Kiboko Uyu mtoto kiboko Kiboko Yani kiboko Sijamuona kama ye 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 Yani kiboko Itadunga suti na tai Ni mfate ni mnongoneze Mwambie yendo na dai Ananipa mima wenge
Yendo shure
Toto laki nai Robari Uswazi kote yendo ametawala Sioni noma yani mbwana sobari Hakinipa sikatai mina kwala Figa kamjaka yani bala Nyuma Rigi rigi
kwa shanga kiuno ninasimama. Wima paka alfajiri, figa kamjaka yani bala. Nyuma rigirigi, kwa shanga kiuno ninasimama. Wima paka alfajiri.
Mtoto high class, mele singa singa kimanga. Yani working class, bila kusita nango wananga. Yani mtoto high class, mele singa singa kimanga.
Soko, mwenye sauti nyororo.
Ladies favorite DJ
Mususu, ya soro ndomboro. Na bandole tulaguku, twa beluzi baka tumoro. Mambo iko huku, penzi twalila kwa soro. Anipelekesha, msobe msobe. Kama fuso la panda mlima. Na nilivyo fundi kuchelewesha. Kobe kobe, simbidu sko nzima nzima. Mukoro gesu mumunye, mwenye vijiba vya roo. Yata watoka mapunye, mumwe kwa shako. Tena wavime na wanune, isha kuwa yako. Itafune hii mumunye, ifike kunako. Oh baby, kushika diyo ya utamu. Niku chumchum tamu, nikiku kumbatia. Ziletu baby tam. Yani paka kisogoni tam. Tararara tam. Tam korea. Baby, tufanye wazi wazi watuone. Picha weka dipi na makopa kopa kapsheni. Baby, wanokosa kazi wanomone. Wapandishe vipi, wapumue kwa oksijeni. Wambie vimbe umberu sio penzi la mashaka. Tusha soma dua kusitirika kwa wenye macho ya mpaka. Waambie mimi beberu si jogola pasaka. Wanajisumbua kukunjandita watazeka haraka. Stili waya ananisugua kwa mabovu. Anaga mbaya la mzizi
shombovu bovu.
Tena fundi mwaya kazi anaijua.
My love love,
haijawahi kupwaya, yani kithi. Mukoroge sumu mwenye, mwenye piti bagaro. Yata watoka mapunye, mumwe kwa shako. Tena wavimbe na wanune, isha kuwa yako. Itafune limu mwenye, ifike kena kobo baby.
Mina pendo kini shaka kika.
yako ikania Kano kendo rembe na indane Mekio
ikimakola
nye Iketo indane Natikara nye Kano kanandiga Iketo indane Natikara nye Kano kanandiga Atoyo nana pukita Uune metikira Yole wangua wangolo Ule wangolo
DJ Stanza, ladies' favorite DJ.
Now this is what a real DJ should sound like.
Never met someone like you before.
DJ Stanza.
Story, nimezaliwa Mtwara Tanzania Kijijini Chitohori Hapa mugini nimezamia Ndoto ziri kwa kucheza boli Magafa kwa mziki zikahamia Madadi I'm sorry Saratano kupenda ukosiki Kama kanisi nikanza kuima Mungu sasumani nikakutana na simba Haka nipiga kampani japo kuna walopinga kwa mba sina kipa Kajipa kiwani ipo siku niteshi na mana mola ndo mpaji Now I make my paper And I bless my family Pole walo nicheka Enzi na vaga kanambili Never Usikate tamama na mungu anakuona Never Usikate tamama angaika kila kona
DJ Stanza, ladies' favorite DJ.
Remember, mama told me, my boy, binadamu wanawema. Watakuchekiaga usoni, ukiwapa kisogo na kusema. Usifadhi chuki moyoni, yalipe mabaya kwa mema. Jifanye ukumbuke uyaoni, ndo maandiko anavyosema. Nilimtanguliza Mungu kwa swala, mrakafa kaja mzungu Sara. Thank you my baby, you love me, you support me, I love you too Shout out to my nigga, yo so mipango Yabulanti chopa, I got love for you Nyema mkaribu, dana mchachambo Mwambia tunapita, so mikono you Najwa maisha safari, mibaro stefikaga Long way to go Ila nayona fadhali, nkulala wakika na kula soka before Debe kwa zizi alimbagara, tandika kimara na kariyako Geto na kibatari kiangazi masika jomfuwa jote vyako Now I make my paper And I bless my family Pole wado nicheka Ezi na vaga kanda mili
Never Zero, zero, one
Kiru na bila mkupa, una vyo kata Malki ya fali kupa, wako ni medata Sura changa changa, gozi ya kongo bata Shepun pali sila sanga, yani swadata
DJ Stanza
Wangu boyo, utaupeleka puta
Anita kukosa,
sinyora miya mou My mama sita
Katoto
bisi kuti kuti Madwiti twiti Kameja zia kati kati Yani tiki tiki Kanito katamu yani keki keki Madwiti twiti Speedy mia misi fungi breki Chiki chiki We mama
Pepete Ipepe Pepete
Ipepete uki mama
Pepete Ipepe Pepete
We mama
Pepete Ipepe
favorite DJ.
Tukufikisha hadi napotaka, basi ongeza majonjo. Leo taratibu misi na garaka, mpaka majogo. I love the way you got it from me daddy.
You turn me, turn me, oh, oh, oh.
Fundi wako wa mapenzi chumbani,
mandi gondingo, oh, oh, oh.
Niko gelika msumari,
kwa nyundo ya kome, oh, oh, oh.
Nisukushie kausukani,
drive me, drive me, loco, oh, oh.
Katoto bisi kuti kuti, madwiti twiti, kamejazia kati kati. Yani tiki tiki, kalivyo katamu yani keki keki. Madwiti twiti, speedy me ya misi fugi begi. Yuki chiki chiki.
Baby pole pole, sauti tete, usijente sana. Baby pole pole, pole pole, pole pole. Baby pole pole, sauti tete, usijente sana.
Turn it up, it's DJ Stance. Ladies' favorite
well,
DJ.
It's new color name up on the chart. Baby, pole pole, sauti tete, usije ntesa nafsi. Kuku ni pemchele, maindinge dere, usije nyacha basi. Paka majogo, kitandani ni mafunzo ya kikomando. Nipe mama, nipe nyumba na choo. Kera umefua pereke bila chambo. Wanapata tabu, wanavyona, tunapendana. Tunawapa zafu mpaka maji wanaita mma. Mama, mama. Umeniweza nyanga nyanga. Nyanga nyanga nyanga. Baby, oh, oh. Nyanga nyanga nyanga. Iwako nyanga nyanga. Umeniweza nyanga nyanga.
DJ Stance.
Sasambua, kimaliza kupika kazi yangu kupakua. Kimaliza kufua kazi yangu kukamua. Ukitaka mwa, na umenya na kugea unakula. Uchungu wangu unaujua wewe. Uchungu wako na ujua gamini mwenye. Pirika pirika za kukuna mwewe. Tuijo inato alazi situ sumbu. Wanapata kafu, wanajona, tunapendana. Tunawapa kafu, pata maji, wanaita ima.
Number 8, number 7, number 6, number 5, number 4, number 3, number 2, DJ Stance, number 1.
Sabuni ni ejiki, ni ejiki, ni eje. Maji mweza keko, oh, tucheze kidalipo, oh, uko ulipo, oh, salamu sikufikie. Yameandikwa maandiko, usibamboke usilambe mwiko, oh, kurude kwako ni ndoto, akusitaki ajirudie. Nile naye kwa siku mara tatu, kama mgonjwa wa homa. Nikiumwa napona, dozi zuri ya nini lekona. Penzi kalifika ngozi ya chatu, vya kupika ulichoma. Penzi kaliunguza, unataka kurudi hapa na mana. Nilia na ya na kasoro, ya nini nipashe viboro. Ulinyasa totoro,
doyo 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 doyo.
See your smile,
see your body, it's no lie. Why you fine though? Now I'm on your
your kiss, now see my life.
See the smile, see the body, beats don't lie. I'm so fine, oh. Now you on my kiss, now see your life.
Ile hata namba yako, mina mkupigie.
Acha pupa yako, nipe muda nifikirie.
Shaunga iPhone XS unadai bado. Trip ya Paris unasema bado. Begi la Chanel unadai bado. Unanikomoa mama hadi bando. Niambie mama utakalo sawa. Niambie mama usemalo sawa. Cause I'm so in love. Mama utakalo sawa. Niambie mama usemalo sawa.
Zijune DJ Stens. DJ Stens, ladies' favorite DJ.
Alright, basi mfilisi malize.
Mito boko, 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 boko. Mwenyewe mija kwenye mboko. Boko, mboko, boko.
Niambie, mama utakalo sawa. Niambie, mama usemalo sawa. Cause I'm so in love, mama utakalo sawa. Niambie, mama usemalo sawa.
Pastahiri, hakupi unachotaka. Domana nimetulia, na kukabidi mtima.
DJ Stens,
kukosa na kupata. Unanivumilia, hata nikiwa sina. Minajua wapo, walosema unifai. Etia tuindani wanajichosha, na kujipatabu. Oh, tena dharani wakapotosha. Umeduna mwarabu. Ila nindo ni shapenda, shapenda. Sio nisisiki. Siku zinakwenda, zinakwenda. Singo kikisiki. Oh, ni shapenda, ni shapenda. Sio nisisiki. Siku zinakwenda, zinakwenda. Agi zingo kikisiki. Musijipeta.
DJ Stens. In the mix. In the mix.
Nye mafundi wa kuchamba, mnafanya kazi ya kanisa. Ipiki haivuti kwa kamba, na wakumia pata gitisa. Mwenzenu fundi wa kulamba, tena na meza kabisa. Sio kama na jigamba, ila mbali ninafikisha. Ndo mana
Shantamani moja
DJ Stens, ladies' favorite DJ.
Shakoroba,
sha 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 korobo sha korobo sha korobo sha sha shamtamani moja shamonanga moja shamtakanga moja now easy juku shamtamani moja shamonanga moja shamtakanga moja now easy juku mumbo nzuri na tabia na sura unavutia mishomizo maramia na what to do kama saluni na garamia kani ndai na nunua mishe mishe na changia na what to do abazu pole pole twende mami nikutu wendani ndani mahaba take over me tuwatoke kina nani abazu pole pole twende mami nikutu wendani ndani mahaba take over me tuwatoke kina shamtamani mmoja shamonanga mmoja shamtakanga mmoja na easy to shamtamani mmoja shamonanga mmoja shamtakanga mmoja na easy to shakorobo 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 sha sha shakorobo shakorobo shakorobo
Kukupa utakacho Wewe na mie Pamoja mpaka kifo Na usichoke Kunipa moyo wako Tuwe pamoja Paka siku ya mwisho Shamtamani moja Shamonanga moja Shamtakaga moja na isi juu Shamtamani moja Shamonaga moja Shamtakaga moja na isi juu
Shakorobo, shakorobo, shakorobo Sha, sha, shakorobo, shakorobo
Kupata we mdoli Kwa jili yangu mungu wame kushusha Kitungu wendo ratha ya mtoli Ama nyama nyama kwenye sambusa Kichugu ni mzigo na toroli Adi nguo inataka pasuka Msupu mwenye macho ya goroli Rangi kama unaoga mafuta oh my, I don't lie God you know you change my life In your eyes Wendo raya dunia baya Sikia maidia Usije nikimbia tulia Mile niwe na weo
Sisemi
Nabaki na kuna kuna
Mama siemi
Nabaki na jimungunya
Sisemi
Nabaki na kuna kuna
Mama siyemi
Nabaki na jimunguna
Allow me touch you baby oh Allow me kiss you shady oh Allow me touch you baby oh Allow me kiss you yeah Mtoto jojo umeumoka umbika Shavu jojo, mwenzako na malizika hey. Hauna nyodo, kwa kwangu ndo malaika hey. Usilete zogo, mwenzako watanizika oh, oh. Baby naona, wewe ndiye hawa Na mimi ya damu, upeleke kila kona Na hilo bisawa
my, I don't lie. Girl, you know you changed my life. In your eyes, I don't lie. Girl, you know you changed my life. Oh my, I don't lie. Girl, you know you changed my life. In your eyes, I don't lie. Girl, you know you changed my life.
She say me,
na baki na kuna kuna.
Mama say me.
Mama si hebi, na baki na jimu muna.